future. When it's true, stories are true. Doing my chocha. Minya kimoja. Minya chocha. Minya kimoja. I'm gonna hold ya. Be sure. When it's true, stories are true. Doing my chocha. Minya kimoja. Minya chocha. Minya kimoja.
Uliza sisi kusho. Mindo wanzakwa. Wa, ha, wesh, anajua mindo mjanja. Skanking loud, this is my show.
This is my show.
We kwanza, una twang. Saka skat ndogo ya mapoko na pumps. Una twang, design soka ya mapoko na champs. Hero no mendo nyonyoi, choko na trams. Wakadinali gaze vocals a champs. Uliza skat suicida, popos around. Side ya Boko Haram.
Uliza skat suicida, popos around. Side ya Boko Haram.
Be sure. When it's true, stories are chocha. Doing my chocha. Minya kimoja. Minya chocha. Minya kimoja.
I'm gonna hold ya.
Be sure. When it's true, stories are chocha. Doing my chocha. Minya kimoja. Minya chocha. Minya kimoja.
I'm gonna hold ya.
Uliza sisi kusho. Mindo wanzakwa. Wa, wesh, anajua mindo mchanja. Skanking loud, this is my show. We kwanza.
Be sure, when it's true, stories are chocha. Doing my chocha. Minya kimoja. Minya chocha. Minya kimoja.
I'm gonna hold ya.
Be sure. When it's true, stories are chocha. Doing my chocha. Minya kimoja. Minya chocha.